Bobo Made It.
Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kaza. So you can picture me rolling, can picture me bowling. Kilichomo ndani yangu sio mimi Simans, you can picture me stunning. Brazen smoking majani, kinachoponya imani sio dini. I'm killing everything kinachoweza kupumua. Haijalishi kama hauni juu ya mwana njua. Mchanga bichi wezu kanitisha kitumbua. Naomba sana noma lakini bado na kisanua. Lakini bado naomba dua. Bado jashua, bado bazi ya mboga mpaka ileo sina nishua. Bado nina mizigo shigeitua. Bado shijua mropo kaji, bado mkachi, bado na uchubua. Nasio kama sidete, sijona wakumu expose. Kesi zikileto zinafutwa, case closed. Sikali kwa geto za kufunjwa, of course. Rada safi na vizia watoto wa Nairobi. It's freezing on my chest, miso mtu wa mikacha kacha. Fuck these rap battles, mina chene atacha kacha. Clean utazenea memba wa kacha. Tamba ni kwa sipo, tamba la watambia faster faster. Macho kwenye pepa la fumishe sio za poda. Yanki nguvu kazi, kazi kazi nguvu ya soda. Tofautisha utamu na kusijoroda. Mitatu na utokia migumu, kipigwa makofi tunarogwa. Kila line violence na sikia obvious ukapime. Chinkumbushe nyuma mishkio mbio na time machine. Choko zao hii namba nyingine. Kila neno linakata sime. Muliza fande ngogo tarime. One for the money, two for the shows. Three for a head, 24 for the girls. Five back a six for my dogs. Eight for the hoes and ball. Yeah, kwacha kupokea my calls. Sema kweli mina idol wako, who's better? Tangu ntoke na mziki wake hauziki tena. Mpaka visasa ndo bas tena. Mjini pasito kinoma tunashare madem na storytellers. Stake ni pengu ataku ni bisha. Mude ni okwangu ataku ni bisha. Stake kutumika kama bazooka. Pene na pepe na ntoshiku imbisha. Wakija wato wanaka. Segon oi badada badada. Hadisi wampato na soka kibish. Back and forth wana ha ha. Back and forth wana ha ha. Sore mkapu mini mga ga. Way back up been doing this shit. Kama sio shiva mini master. Me and my niggas we eco hanging with beautiful people. Sio tuku wana kula bata. Kama sio hivo na kata. Hey Siri, pray for me stupid. Pray for them stupid. Guess I'm not salty, that's right. Hey Siri, pray for me fimbo. No chape fimbo. Yende kwa wenye shingu ya baiba. And then I'm back, yeah. High level slayer, moving like lawyer. But guess what, player. Usfollow peji yangu kama unaona na kusea. Follow shila wadu kama unaota futa mbea. I've been sad like I've lost love. Mad kama pigo slap. 10 bucks in my pocket, closing it dale salam. Lama zote zangu mimi, wambia kutesa kuzam. Check it to number I'm selling, saving my shangu matam. Lama lama red pajama, yes I rap my mama. When I'll save it top dog, mungu amenibariki sana. Wabona niumbia mabaya na battles choki pambana. Save in a lip wadi kula na kila na chokifanya. There's nothing I desire than respect. Dio mana nilijifunza kukubali my mistakes. Nashukuru kwa kunifanya nimekuwa bora wa mda wote. Boost inakuja hii section kama dedication. Kita tunapambana bila bifu. Na pesa tunazipata cause nachana kila siku. Kitaka kupoteza nzisha tifu. Wanangu ya popole kwenye ugomvi wanakuaga kari kama mbwa mwitu. Squeeze stoki sana sionekani kwenye matanuzi. Ni mwendo to kupoa ghetto kwenye majakuzi. Tabia zinaendana na michuzi. Uliza sugo wizi na wasungwa vipi hawa toto juzi. Hainaga vipi mo chuki chuki. Hatwita ndawea situ naita boxa boxa chupi chupi. Na kupa utamu kama nyuki. Bada hii landa na dacheveli sina muda nduki nduki. Globa wajui kwa ninja natoka mtani. Mindo nafanya nkitoka na kosa amani. Bogi kubwa na kujia na kali. Boga zinataka nizila tazikijua natoka na nani. Bosen kila kitu kwa ishima. Nipo kwenye bima. Nasikiliza Marco Polo J-Rax. Makelele yangu ndo mekusima. Kazi tena huna. Pisa mwa ikusu kwa ushima. Mazo kwenye noti. Yeye na pochi. Toto kama abi unamletea yo toxic. Kazi nishe funga hawa ingia watoki. Nyeni viche kesho mkaikize na mpoki. Saba naitaji huduma. Natema magonjo sugu so mnaitaji ya suma. Makiki misipendi na ndio mana na uchuna. Miziki kajia melody, so abari ya tuna. So abari, mini, mini, mani, mo. Nipo juu, na unitoy. Mimi no mamuliza, tatoto body, Mario. Omuliza. nimalize kapo mwache peti mani daddy yo. Sifagili mtu kwanza sina tailo fagio. Really? Unanitia madem, unanitia magem. Hatuifanyi for fame. Hii kitu wazi tunaifanya kwa kitu. Hatuifanyi kwa njia, hatuifanyi for fame. Hii kitu marashi na smell safi na mhata sema pasi. Got na fast grassi na penda maua. Rekina mix singer, rekina deep voice. Rekita kwa biti la singeli na kamua. Na wafato pepo na jua misi yumbi. Hawavumi na wala wabwesha kwa kivumbi. Siali sepa kirudi kwa kumfungia ushungi. Kipusa shusha tipa yensha giza tungi. Navojita mbuzi yeleweke kwamba bora wa mda wote. Bora kuliko siku zote, bora waniogope. Bora kuliko mnemsema bora wa siku zote. Maesabu nezeta mathematics. Na hiko rappers wote ningependa kwa kumbu. Usha mi wa kwanza. Msini levi basi sungu mzina nialianza. Higema kufokia fokia kipaza. Respect all the legends ila vitu vingi minmefanya kwanza. Wa kwanza kusign na major label Sony Music. Wa kwanza kushabikiwa na students bila school fees. Wa kwanza kujusisha na international brand Hennessy. Wa kwanza kuwa rapper mwenye lara enemies. Wake up everybody, this is six. Na yosha isikie le nyingine mboni mbovu, this is fixed. Tofoti ni kuwa, this is sick. Sneza ziko nyingi, but this one is the real session 6. We out here!